Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana, any that's one name. You may dear Ashishama when they dear. Minim say, a bay shrappy, I'm a woony with fearful nina. And that you may dear Akikambum, aye asafua coma, efisem, any braimu no quasem, and chim with Fidiano and free her.
Yeda utumfo nyankompon twedwampon kwambasia dombrempon wase enenso watu nenim akyerye amenye nenim akwanya merofo pa babia wo bia mechea wo na memo akwaba awo yendwumedia atudin asafo akuma enoso dwumedin di asafo akuma ye bible nchirekyera ye de bro de biara da ye din kaka na ano akyerye se bosumi miense di enim nyina onipa yesu na ho ade ye odifo Daniel Yesua bedru baabi na otwe dia Yesua no yetifensem ne se ofiri funu jamu ko ahemfie ofiri funu jamu ekọ ahemfie eno na ebesua na otwe mu a ne die ewu mu bi enya menko na mede adisua ebremo meni menuanu bi na de adisua eba memedin de kwakudua meni menuanu
medin de Rebecca Kofi
medin de osebempa
ya danya nkopon ase ye bebo mpae na ye de adisua no aba
Ya hini ya dawa sene nsuwa kunya udi amaye Yesu wo papa Beka yohu ewe Yesu di munti Amen
Amen Minu yanomu ya dika Yesu ya Dani ya huwa disu yanu bebre Na uchu yichwe munu Na uchu fifri mudi ya yeduru suwe se Ufri funu uje muko ahimfie Ini msuo bifri funu uje mua Oshia onye panua yibi diye diya Uye nipana ufri funu uje mudi ya Na wako asama edo Weidye Eye dey ne kupie Ainfi.
Adisuane ti fin asem no den kabo sem ne kan ho. O se inyame ya esum no no betimi se obagye yen afri funu no jem.
Inyame ya esum no wotumi se.
Obagye afri funu no jem. No 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 obagye yen afri wo ohene ensem.
Okay.
Daniel na funu me sa Shadrach Meshach ne Abednego. Ena enam de oye ye binti. Ohene de wonko gu funu no jem. Ano nti sa de hwana ti fi asem ka funu no jem ko ahemfi a.
Na e nipa.
E nipa e du omko gu funu no jem. Ano nti ye wura de hwani mu a na e de animu no bekyira ma ye hunu.
Okwan nam so
omko funu no jem.
Okay. Medas papa pa ene na ye nkọ kwesiada adisua no so. Kwesiada de no so ka sika honi eno. Sika honi eno. Wodi ka akyerekyere. Ohoni mu bebrebe sika honi efrehe ene bepie adesua no mu
yo darata da sika honi a ye kan ho asem ye ohoni a ohene Nebukadnezar na daya so mu ohunye a Daniel chire na sie no eno na ahantan e ba ni mu nti wan pese obedi nyame asem so na ono a pese se sa ohoni ni se chire ahinie dia na se ono ni de na ye tre na se betwe mu dia ene ono e ye sa ohoni ni nyina aye ni sika ate se ono ni de no na che se sa ahinie no nya de betwe betimi hoda
ti
ahantan mu ena ne ohene Nebukadnezar e ye sa ohoni ni se ohoni no o ya ma ya so a che se na ahinie betina hoda
okay na che se honi no oye se odisi ho na osora na akohwa ni mu na nani age ni tiru se eh ohine buka dineza me honi ni ana na owo tirimpofufu bi tai honi no awoye oye
mu chi yebe kai da ya osun ya Daniel nyankopon ma ni chrashe na ochre na se se ohuni ohun no onda ye mu no ni tiri sika aya ni di ohuni ni so ekyre se ejina ho ma Babylon ahinia ni buka dineza
a wono ye oye ohine wo
di wiase aman nyina so
okay
Sana ochre na se.
Okay.
Enu nti oyee na dwene se de bekikan ene se obeye de achire ni tumia owo.
Mhm.
Nebukadnezar ye na dwene se sika tire no. Ayeye jina homo onu na henie no. Obeye sika honi ni.
Mhm.
Aye jina homo onu na henie ni nyina.
Mhm.
Ha nti oyee se ode achire ni tumia ni nani mu nyamu a owo. O se adisua ne se opese ode sika honi ni nyina jina homa ne ho. Se ne ebeye a ode beda ne de achire ne manfo se. Na hini ebe koso etim ewu wiase abakosim nyina mu. So ati ase e. Enu nti de ntia Nebukadnezar eye saa no ennam de wo hunu ye ene de e ka kire no. Eno ye na dwene se ene e mema na bam life.
Amani pa nyina
hunu se me otumfo.
Amen.
Na hini ebe sim ho da na se eye kese e.
Me da se ehu pa o se onipa begya tum wo ne ho se me crown na me son na me kese. na ne refri nyankopon me mpa se urade mu a na o ma onto ho ase na o mro ho ase se nyame tumi ase sense o beja tum se wo o kronsene bibia e ho anom na o mount we mu ntiasen ni hunumu na ensu ye sutras na e mo mpa e ma wo
o he ne da was papa papa wenene so wa ye de amaye yesro ni se shira o bebia uti wasem e wo yesu di mu nti amen
amen, amen.
Oda fuo emo wakwa baba afisem dwumadie so emani gie ne ahokeka se mehia wo na mene o eba bedi afisem ho nkomo ya fie mu asumdwe ne yehwe ne ya fie mu ye pese ye nyankoso wo ya fie mu ye pese ye manim diye ye pese ye nsem bekwa abonten ene nti wen waso na tie nkomo ba anwumre yi ye no eba bedi yi ye frɛ me feisene with me afreme apollo na de me no beka ho asem ene eno ne obasima wan no obasima wo kukudamfo du wo ha ye no wo mu nyina e ba na ya ba be che dwumadi enti de edika no me ma wada wo ho adi na wo de akyere na wo hye no ba bi a wo hu no enti opania wo timi nse de faso yi obeda ne ho adi de akyere wo
edin de John Anson me yo chere chere ni
yeah. Anton Swe.
Tell you the phone wa otu, which me a help worker.
Yeah. Afi, it was so for Babu and don't want any wedding generation, baby, or Bombay the amount.
Yo, also for Joseph Ajay Boatin, Mr. May a medical chaplain, or SD Hospital to Sunyani.
Yeah. Who down for say, and a yenya woma, yenu omo, a babache, jumedi, and in Tinyan to was see ya botre, net see ya, na ya, who be ya be a frimu. Obesima, one a wine. Kwan bɛ ne bɛfa so a bɛ hu ɔbɛsima ne dwumadie ne sɛn ɛhe ne ɔwɔ hen ne bɛfrɛ ne firi na hen ne ɛbɛnya no wɛn waso na tie hwee na tie deɛ ɛkɔ soɔ wiɛ ɔpanin Anson biribisa sɛ hwan ne ɔbɛsima
ɔbɛsima yɛ ɔba a wɔwɔ awade ase na wɔyɛ n'asɛdeɛ sɛ ɔwarefoɔ ɔhwɛ ne fie ɔhwɛ ne kunu ɔhwɛ ne mma osiesie no ho opia no ho twa ewo bibia mu afei nso won kasa basabasa oyɛ adwuma den de boa no kunu ne ne ma nti oba sima yɛ obi a wɔdanso ewo ma nyinaa mu nti sana metumi akyerɛ ase afa
wie maame tes said ye papa Anson ka ye no ene na me bi sa wo sɛ ebe de na ehu sɛ oba sima ne ye
kidas openi ɔbɛsima yɛ ɔba a ɔde ne nsa ɛyɛ adeɛ wohu ɔbɛsima a ne nanteɛ ne kasa ne adidie ne nnɔm ne fie wopie yɛ a na woahu sɛ a ɛfie ha deɛ ɔbɛsima ɛna ɛwɔ ha ne mma ntaadeɛ nsereɛ ne kunu ataadeɛ ne da hɔ ɔno amu aho siesie ɛne berɛ a ne fiefoɔ de didi nyinaa ɛkyerɛ sɛ nnipa asomasi yɛ ɔbɛsima
ɔsɔfoɔ nana mebisa sɛ ɔbɛsima ɔwɔ fie a nneɛma bɛn na ɔyɔ mehu sɛ wɔyɛ ɔbɛsima
yo ɔbɛsima deɛ sɛ yɛka na yɛnhyɛ no nso ɔbɛsima ne ɔba a ɔsoro nyame na obi a ɔsoro nyame wɔ hɔ yi sɛ ɔne ne tifi a w'ani gye wɔdedeɛ wodidi ne berɛ mu nyɛ obi a ɔma w'aduane ɛnɛ na wama nɔnan ɛkyena nonsia na ɔde waba nɔmmiɛnsa ɛtɔ da afei deɛ nɔnson ɔma ne wɔkyɛ sɛ ɔni berɛ ma ne kunu ɔni berɛ ma ne mma ɔyɛ obi a n'ani ku ne mma ho wɔnim sɛne yɛsi tete nkɔdaa na ɔnim sɛne yɛsi kasa bɛɛma ho ɛne ɔbu adeɛ nso so yɛka obi a ɔbu adeɛ a nyɛ ne kunu nko a wɔn a ɔbɛn ne kunu ne abɔntensofoɔ nyinaa wɔde anidie ma wɔn ɛno nti ɔbɛsima yɛ obi a mɛka sɛ ɔbrɛ ne ho ase
amen
sɛ wohwɛ mebusɛ metire aduasa baako hɔ a wɔka ɔbɛsima ho asɛm ɔbɛsima ho asɛm ɔbɛsima dwumadie sɛ wɔrehwɛ na ne fie hɔ no ne nkwadaa ayɛ adwuma ne deɛ kekakeka ho ne n'asefoɔ ɔbɛsima ne dwumadie wɔ fie mu hɔ no ebi bio ne deɛ wɔhen wura Anson
sɛne yɛreka no ɔbɛsima wɔnyɛ ɔkwadwofoɔ wɔnam ma awia mpie no so ɛfiri sɛ wɔde ne nsa yɛ adwuma ɛboa no kunu ne ne mma wɔhwɛ sɛ ne mma bɛkɔ sukuu ɛberɛ ano wɔbɛboa no kunu na ne mma sukuu fees wɔatumi atua If you saw your obesity, so woke no woke and muffled school fees in moi, a time man quadano, a call how more at the same
year. Mamma Tess, was see, obesity may win and yansen. Obeso a chair and say,
Opinion, your obey come home and son our cassa.
A binny saying,
Uncle can asem I won't say, na Uncle Chopa. Be our new Kunukas, I will be one or seven you penny for any mempen was say, as some will be our work or can say, you make me a sorry, or best my ink, Missus our wedding.
Ya, or best my or powder, or suffer, or yard, or ye, then to the tree. And in tea, Umo baby, Miss Supine, enters or best sima, pass and get foot to a banner, the man, why was off we?
Yo, me that's it. Obesima or powder, ye can't do ya, na a mood dopper. You will be a whole any 3 more than ye. Say, and ye Nukununqua, one fine Nukunabusia for home. One in Senomayaka. Now, where my makai, Ebe drew brun ya baby, and a cobba say, or baby one in Nukunu, and the horn a bear man a catcher, say, and nay, ye beco, na ya quacquachia, mamma, no, na fee, ya swing, the happy be a coma wong. And a bear made this come out, but I say, could just on a cotton to near my bra. Obey you call ye, or cotto cabbage. No, a cotto say D5. Now a cotto pano, no, a cotto to near my cracker crowd to Tony in a bay 200 Ghana cities. And all the begoo ho. Oba was a media banner bear man, a senior young quay, no mu two car. Now one more banner so soon. What tra Obani crum, and sana, Oco bear manucrum, a quab bacon woman in our so. The affair woman draw Obani crum noa. Ena ubu fa oba no kromo kwan so na oba no bi san se na wose ma me hwan na hwan ehifa na ye de niam na ekwa wa ma ne afa hai na wose ye de koma wo ma me na wose a me ma me dia ne niam wo ye de abi wa hun se empanimfo bu be bi se okoto de ne bugye nyanyan kire de wonko se wo ye bibi e te se ya na ye oba wo ye mo nnyu no enti misere wo enya no nko a se wo ye ayemoye a ayemoye e we ye didie mu ayemoye e we ye na ye mu Bearman and Fabi be a Fabi be a yard, yes, a be out the bonnet trim warding. A toda bear may be hot chill. Men may yell in a daho, say one mammy sika, oh boy. Mammy, why yard you? Why yard ye? Send me to Jessica and son, a dear near Yamedia, oh dear mammy. Sap a pair penny, oh, do I want turn to mamma mia, Miss Women Mau quaint. So about where you are, and yardia, oh boy, a mebusiano, I am ya, I can't want semino, et me ye pay ye. It is a way am ye. Dia na misira o maame ye agan nika ne hye na tu nika ahodo jeans na wato no tugu na wo da me nhye hwe na da na wo ho aye fe
ye no antiti
enka ne ma no se ne de kɔ ma be ma no maame ne dia na nka o deserve e no na emom ye de kɔ ma oba ne maame ne dia ka se be ma no
sa sa de tie sa de tie aye se wase aba wonche na woche so na woche anu aso na tesen na ukuru mu bi anwi na kese wo pam no no kese wase no bi
na wo se opani epanifo aka bibi se ba bi a wo kwa e be ma wadaye no yenkyere wawia
yenkyere wawia
se ye krom ha ye ka kire wo se wi akoto ase ya ha se ya wo peka wi nya bi asi suntem ma wi akoto ho ansa na wo ti so sa na ti e
minia Mini a o hwe ensafi na wabadwumadi no so a afisem dwumadi e na ye de brewe ye ka obaasima ho asem obaasima isuban na ye bobo so yi eni nti ken na tie na wanya ba bi afrim na won so wo de abo bra we opani anso ye koso no obaasima wo se ne ka ne anum anadwo asem yi me pese anka ma tie forte ase ye kakra
e se obaasima ne ka ne anum anadwo a na kire se wowen ebribia wowen ebribia bibia beye kebia no na naso nani eye den ewo ho esan kye se wonye oba kwadwofo wodi aduani sija so a womane nhye woma eje ntutu aduani na ase ntini bibia dani kwan mu kama 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 ntide bibia ne kan ne aye den esi so na e kye se woy oba sima nani ku ne ma ene ni ku no ewo fi
maame tef o se o nye ni ha bia ne anuane amaa mo ye no se nye twerokronkron gam nim se ani ha bia ne e wo ba bi o ani ha bia ne no a obaasi ma nye no Any head you are no, a bin is saying.
Head you are no, and chin and carry moa, and chin and so.
Name bo, your wa cow, and also the sea jazz are you, and no, any head you are,
and any head you are, and
you are on the condo.
I don't know why I tell you,
and that could be now the moon. And then there's a way you want to be a man, or don't conquer because it's serious. Yeah,
any head you are, no, yeah, Diana. When you bring your Diana in tea. A year, Diana, and yet Diana cry map for more danger. I bet a bush.
Yeah, also, best imagine you couldn't do. Also, for why also for you couldn't do bang, nor do no
more. Since they went also for you. Kuntuno, ya di ensa and a ye. Na or best may be an or the Nessa ye, Juma, and Ukraini, ye will maybe more while one mark quite draw. Just a wash our bar, say friend of Pacosi and Mire. On fanin san so hwi mu na wo sore nso so a wasaka se to we ma me so oba wo ye we ya na kire se wonye obi a bible be ka se wo de won utimi adwene kuntu no ho nkoda atare ye wo kunu de ye sa nye ma we nyina wo dwene ho na wa hunu nia e wo se wo ya de bo abusua no e ma abusua na ni gi atimi wiye peye nti se oba bibia wo be bisa be ma de a na oba ye mobo wo be ye mobo eni kwa se woye asudie edema ukunu
se wode nsaye adwuma se wode
nsaye adwuma na de bu abusua ne se de ebeye a abusua no ma nigie ebetima wie peye na akwadworo bibia nim se ohia
sa
eni ha
sa
emuni bibia se ohia na se ye kan no
wode mo so ebumusua abasa
ebumusua abasa so na de ba akwa ye hunu se duru ba bia enam akwadworo ne ani ha nti na duane kra wode sija so a wobekɔ na mu ahye
mu ahye
aduane a wo be die no ye twetwa baabi e de bi ato ato abi so ansa na ye de brewo na sa aduane we wo no ama wa busua na kire se wo ye oba ye ka oba asima ye fa wo nka ho enti na mesere se e ma na ye nhye no so wo sa akwan yi so na ye mie ye ni emfa ye nsa nya adwuma
ye ma metes wo se ade nche ye a na wa che adwuma ma de ma adie nche ye wo da na dweda suum ne wo ne ma bibire adie breben no de adwuma ma ne nkwada aye wo fie wo besima
me pa che wo besima fie no bibia da na kwan so enu nti emofra ni mom asede maami nim na asede papa mpa o ye abusua ni ti no onim na asede san so wo besima wo fie ho papa na ye abusua ti de nanso ena mo besima nhyehye pa enu nti no abofra sori a onim se ha me na me pra ha wenim so ono ne pepa dem onim se msora no pa mi twetwe mi se esan so obesima wo fie wo nti bibia da na kwa mu
aje so wona nche na bae ma no asori o hwese obia
eno so kire se wo de ne bre ye
aduma wo de ne bre ye aduma
wo de ne bre ye aduma
wo de ne bre ye
nti nema mbo no so nti bibia ye kama
te se nsa so akofa wo ye abade a ye be den obesima no so bi peso wo nyo obesima no ne tena obeda hu se wo ye obesima me ma si mesini
nta ye kan se e se osua oba ni yi se wo wa hoden a odi beboa awade no se oba no woni ahoden a ne ye kan ya wontimi ye den wontimi ye na won ye oba kwadofo onso so yi akwadwo firi ho na wo wa pomuden a ne ye kan nyina obetima ye
ye menua afisem dwumadie ene yugusuwe yi ya dosodosum oba asima woni hwan ya ka bebiri oba asima wona osore ntem edi ne dwuma won ye akwadwo aduane wode nsa ye kuntu ifie asomdwe nkoa ene nti ye pese won soso no ofie yiye ene ye di osi ha da foforo ye betro so na pese mpanimfo yi da wo ho adi ekyere wo bi ene wa hie bi obi wo baabi na hu nipa ko a wo ye ne ye maami osofo da hu adi kyere ahwefo e
yo mene osofo Joseph Ejeyin Boateng
mi abatere de funwa osi
nsini owura John Anson
owura John Anson menso mene face ne betimi afre me apollo osonfo ye bi dwumadi anim awurade nkyira ye no behia da foforo bio
amen
mayen kana nyamesum ye de mitite se weni agye ye dwumedie yi ho ye pese ye te wonka enti freyen besi 0501561849 misi subio 0501561849 anaa treyen besi address yi so. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayentie ebrimu nokwasem.
Odofo mema wakwaba eba breyimu nokwasem edwumadie so se utrase ne mompae papa ne dofo ebrebia so so bekasa kire yenya yetie wo nyina wo Yesu den mu amen nya mepese megina so kasa kakra ewo Yohane asempa etre eduba ko efri enchichemu aduonu ekosi aduonu ensia no ma menkenka atwro nsamu ena mata te se Yesu ba no okusia no na Maria de otena fie ena mata se Yesu se erwade se wo ha nka menu abema ye ngu na se se mpo menim se bibiara obebusa onyankopon no onyankopon e de bema wo Yesu ese no se unu abema no be sori bio mata ese no se menim se wo usori mu da edi akire no obesori Yesu se ne se meni wo usori ne nkwa de oji medie no so wawumpa obenya nkwa na obiara wote ase na oji medie no enhuda oji weedi ana ate de me no kan ho asemu no mato din se owuo utumi e wo fanhini tronsem di ho adanse se owuo eye na na obibia so a wo beda no wo ni da so sa de akia obesan asori enti e kristofo bebre ye nti ase owuo mu ne se yewu ana asa eno nti ne binom kaso mu ma ye nidi ne no ochina na ewu ewu ko da bi se wu didi na no mo wa nidi no no mo owuo ne de ebre so a ebeba nenso kristofo de ye wo nida so se yewu no enyi wo wu a yewu afebo ne mo mbre bi so a ye be sori wei eda edi edi adanse pefe ebra yesu ne nafofo ma ya mienu ne mo nua bema ema ne ne Maria ne Martha ne mo nua bema ne Lazarus bre bi so nyina ne twon sem se Lazarus ewi na ne yare mu mponu ni nuanom no soma ma okobo Yesu amane Yesu di ne nan ansa na wo ba wo bedru ye no ne chese Lazarus ewu a nipa wo akire esu twonsem no se bra obi bebo mata amane se mata chechefo na oyem adamfo no Kristo Yesu no wo ba me hu se wa start no ho ana se mefri no ha en wo ba nti mata etuo mirika ekosia Yesu Kristo na nkomobo a ekoso wo mata ne Yesu ntem no mata eka kire Yesu se Yesu se wo ha nka menu ya Lazarus awodono no nka wonwu ne sesia mpo a wawuo no menim se ade bia wo bebusa papa no ebeboa ama ye atoa ye Yesu Kristo ka kire mata se mata wonu ya bema no obesori bio mata se ai mejidi so wo sori eda edi a kire ne de menu ya bema Lazarus ebesori bio enuanom wei ema mejitu mu se owuo eye nda ewo Kristo Yesu mu nti se obi wu a ewo mu se eya de nanso mama yen fa ne se enipa no wada na berebe eso a onyame be nya ne nipa na mana san ba bio ba bia ye ne ha dwene eye bra Paul ekyirekyire mu ekyire Koronto asore no se ah ebia obi be ka se obi wu a ye dna kwa kwa chefom wa pro bibia asen nkase no kura no wo hunu bio kura bikro obi kura kwa kosi dan yeso na nipa se be do ka se wo besan aba bio it is why Koronto for enwoma edi nkan etre edunum nchichemu aduasenum no kwa Paul kirekire mu ho o se okwasea wonim sade bia wo de kwa chefom na wudua no ansa na ade ne betumi afifire na ayekama no gi se ade no pro anase ewu ansa na eba onyankopa amani dua kwa opɛ enu nti na wo de ebrofua bo baba akopɛ kwa chefom no nyame ama ebro no abɔ betim kɛse pa no ukɔ nchichemu aduanan mienu ekwa aduanan miensa na aduanan enai na wose saa pepepe ena wusoro yetie ye. Se yade nipa ne kwa hye ne kwa hye homre yemu nanso opia opue ewo tumi ni ahwade mu yade ne kwa hye ho de ni ani de mu nanso osore osore ewo enimunyam kese mu saa pepepe ena Paul echire ye enu nti wo ka kire Thessalonica asafo no ewo Thessalonica nwoma edi nkan etie na efrinchi chemu edumi ensa no ekro no wose enuanom me ka asem bi akire mu na mwate mu ayure ho so if we say Urade no ankasa de osebo obofo panyine ne nyankopon totro bentu frisu besane na Kristo ma wufo besori kane ansa na wo befa ye ne ayaka ne yetiasie ne wonyina mununkum se ye nkohia Urade ewo wiem ne ne Urade betena da bia trosem di wadanse se wonipa ewu a eye na na se de onipa da na de ache wonyame e ma no sori bio no sa pepepe e na wo wusori anopa no obi biara wakokomie mu no obesan asori bio mu onyame nhira wo na onyame enhye odi nya sa die we mu ntiasie se de beya wonnua bi wo maami bi wo papa bi wo dofu bi wo ba bi a wa firi mu no obenya dida so se obesa ehia ne bio mu bi din wo so for paul twemese dankwa onyame nhira wo se wati die onyame pese wo de mai wo kristo yesu din mu amen
Yemre na son. Minya yanka, demu inyi na yene waa. Nansu osi ye chaso. Enu ntino, me sanye akaye wose, ye pese yeti wonka. Inti freyen ebesi 050-156-1849. Misi subiu. 050-156-1849. Ube ti miswa treyen ebesi abefo, intin time fi dieso. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Ubet Minswa Treya Besi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. T.O. Box KS17564. Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyamishra opi se wutie. Midinde ekuya sabia.
AWR Ghana.